abyanjigiriza n'omukago ogutaba abasomesa ba science mu ggwanga lino Uganda oguyitibwa Uganda Professional Science Teachers Union bawabudde gavumenti y'eggwanga Uganda okwongera abasomesa obudde aba science awamu n'okuwa amasomero ebyo ebyetaagisa masomo ga science omutindo gw'abayizi abayita gusobola okweyongera. Bano basinzidde kwa lipota y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo mu ggwanga ekya Uganda National Examinations Board UNEBU ku byavudde mu bibuuzo by'abayizi abasini ey'okuna eby'omwaka ogw'edde ogwa 2025 nga alipoota eno yalaze nti amasomo ga sayansi ge gasinze okukolebwa obubi abayizi awamu n'okukopebwa okusukkiridde. UNEBU yalaze nti essomo ly'olupapula olw'okubala n'amasomo amalala aga sayansi ag'obwoleko baziyite practical ge gamu ku gasingidde ddala okukolebwa obubi abayizi era nga emisango egisukka mu nkaaga gye gikyali ku mmeeza y'ekitongole ekyo. Dr. James Kyeyune omu ku bakungu mu byenjigiriza agamba nti amasomo gano gakyalina nnyo bingi nnyo bye gateekeddwa okusooka okumala okwetereezebwamu n'okuyigirizibwa era n'ebibanjibwa gavumenti y'eggwanga bingi byerina okutereeza byerina okusooka okukendeeza n'okwongera okuteekateeka obulungi era n'okukwata n'obwegendereza ate mu bwangu ddala abaana basobole okutaasibwa.
N'abasomesa bennyini basoma mu nsoma eri enkadde nabo bennyini erimu tebannaba kusobola kumala kubinyonnyola mwana kubitegeera nti bw'amala omusomesa omwana okusobola okukiteeka mu mbeera eraga nti akitegedde kifuuka kizibu nnyo. Ate ekirala nti omusaala ogwaweebwa abasomesa ba sayansi balinga abaatuuka nti omusomesa buli lwabanga alina ssente aba ate takyalina bwetaavu nnyo bwakufaayo somesa kati era abamu bamaze okufuna capital kati balina ne business zebalambula kati n'okusomesa kwennyini ne kuba nga kutona. Omusomesa ogenda mu kiraasi tekitegeeza nti aba asomesa ayinza kugendayo kutuukiriza batonyeze wali nti yagenze mu kiraasi ne nabanga kasomesa kati lwaki aba arts bob bagezaako okulaba nga bayita kuba babanja emisaala.
Mu mbeera y'emu Dr. Kyeyune agamba nti n'embeera endala y'okutandika okukakanga abayizi abamu okutandika okusoma amasomo ga sayansi olw'okuba gavumenti y'eggwanga Uganda g'etaddeko ennyo essira awamu n'eggwanga Uganda g'etaddeko ennyo essira awamu ne mu kusasula okubanga gavumenti gano ge masomo g'esingira ddala okusoosowaza nakyo kiviiriddeko nnyo bangi okugwa ebigezo ebya buli kadde eggwanga Uganda ne libeera mu ntata.
Waliwo abatajja bikwata naye banaakola batya n'olwekyo kwe kusanga ng'abaana bangi gye bali mu sayansi naye nga tebasaanidde kubeerayo nekibaleetera okweyongera omuwendo omungi ennyo okubanga tebasobola kuyita bulungi sayansi. Ndowooza gavumenti yalibadde yakisa neddayo ng'enkola bwe yali bwebe eyagala abantu bakole sayansi eyongeze bwongeza nti aba sayansi bafuna bwe batinga bwe kiri ku basomesa ekyo kijja kumala abantu bonna oli asikirizibwe ng'akyagadde nga ye nti kangende mu sayansi.
Wabula yesa abawandiisi w'omukago ogutaba abasomesa ba sayansi mu ggwanga Uganda ayitibwa Aaron Mugayiga agambye nti newankubadde nga abasomesa bano bayongezebwa emisaala naye era wakyaliwo n'ebirala bingi nnyo gavumenti y'eggwanga Uganda byeteekeddwa okutunuulira ng'ensonga enkulu era nga nayo biteekeddwa okuweebwa enkizo.
Buli somo libeera n'ekinyusi kati ebinyusi ebiri mu masomo ga sayansi ate byawukana kugana amalala aga arts ojja kwesanga nti wano ne composition ya masomo gano yepepa yino ojja kwesanga wano nga tulina mupepa eya practical naye yeetaaga omuntu kubeera mu laboratory n'akola experiments n'akola okunoonyereza ekitali mu masomo gano amalala n'olwekyo comparing sanga tugerageneza bundi performance za arts ne science ndowooza sikintu kirungi kubanga amasomo ago tegakwata buli somo libeera.
Mu mbeera y'emoni era agambye nti ne ku nsonga endala eviiriddeko abayizi abaagudde agamba nti kino kivudde nnyo ku masomero ago agabeera gaagala ennyo okukulembera ate nga mu nsomesa empya bino byonna bigenda kuggwaawo.